abakute mwa nenu bashafye bakutume lomutima ulete na unakani fyatute mwiko chilando kwete umutima ngatakute wampela kuchansi ndechipusha I love you forever. I'll never leave you, no, forsake you. Ndiwe wanangu nifunya unipase kuchansi nikuponye. Ndiwe wanangu nifunya unipase kuchansi ukaniwanga. Don't fight if you want to agree. Valete la ti shakulinga Wambina wo usumine lofa Atifishi akakupela Teti akusunge Anekupuishi shafye ishida Nomba baby we won't fila. Don't take you done.
Music.com.